إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين متندا مرونجي إلى أمجفوغ الله سبحانه وتعالى ونزوي بتوندي tumusaba soku sasira nemirembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatujira nobulunga mone dini entufu saba Allah tukumire dini yeyo tumirenga tumusinkana nayo tuli kumeza ya fiqhi barakallahu fikum nga tuli ku hajjatul wada hijayo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nga hijayo kahji ya kola إلى أن تابني حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه ومنون دي وقوه دي توابا دي توقع دا كو چكولا چومبك محمد وبيش دا جيرو چومبك محمد صلى الله عليه وسلم إلي والصحابة بي بقامبا انتي اوينا اتلينا حدي أبيدينغا أقول فسخ الحج إلى العمرة أبيدينغا أقوماو abirenga avamizizo byakoze ebyo abirenga ajifura umra yetugamba antino ensonge ene kila kutegereka bulungi nga tunyonyode ebika bya hijja era netugamba antino nsonga nkuru omusilamu yenoka kasanti nategedde bulungi ewantu wano kubanga kifo ekitawanya ennyo bobanga totaddeyo birowoozo kubera ngu wanyonyoka bulungi bizni light baraka wa taala naam nasonyo katuna barakallahu fikum baruita jo na na shabbat juma naam barakallahu fikum hayyakumullah kakati mchimanye hafidhakumullah tabaraka wa taala nti hijja ejoulira abasilamu jibava mu mawanga gabwe ne bagenda ne bakola ekolebwa mu nkoro ekolebwa mu nkola satu oba mu nkolebwa oba mu ngeri ate nkolebwa kitufu ekolwa mu nkolebwa kitufu ekyo kitimwa mu nkola ekolwa mu ngeri satu twaga tukozesa kigambo nkola tuyige waabo enjogera entufu ekolwa mu ki twaga kigambo nkola kwe tutambulira nkola oba nkolebwa ekolebwa mu nkolebwa satu ate bwe tugamba ekolebwa mu nkola satu kisigala bakitekinga ne kiggwayo oba batekinga ne basazaako akakira akantu kiba kiweddeyo kalas inshaallah ejuma kiki ekolebwa mu nkolebwa ssatu naam esooka barakallahu fik ye hijja omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyeyakola hijja yitibwa qiran hajja nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hajjatal wadaa qarinan ombaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam hijja yakola manyiddwa yitibwa hajjatul wadaa oba hajjatul wadaa yajikola nga akozeseza engeri eyitibwa qiran hajja qarinan ekyo ekitya kwe kubeera nga avudde gyavudde najja n'ensolo ensolo eyo erina okubeera ng'evudde minal miqaati aqallu shay'in miqaati twazogeddeko etugamba nti bannamadiina miqaati yaabwe yalamulam dhulhulaifa abayamani yalamulam abeshaam aljuhfa abenajidi qarni manazir abe Iraq that Iraq naba ntubona abava mawago nagava ku Saidi esenja wulo yekati joyitamu kakati hadi eno ensolo eno eino okubeeranga otambudde nayo ng'ojja mu hijja eyo point mugiteeka ebirowoozo kubanga twagambye tuwaliwo be tugenda okulaba nga nabo balina ensolo tugenda kulaba ekika kya hijja ekyoko ekya tamatto nga ne mutamatte abangi bw'ensolo naye enjawulo ku nsolo ya mutamatte nti talina kutambula nayo si tteeka lina okutambula nayo bali talina kutambulibwa aba atambudde nayo aba ateekeddwa okubeera ku kirani nga nabi bwe yalemera ku kirani nagala ustakbaltu min amri mastadbartu lam asuki lhadi kakati ono imma yavudde nayo wala nga tannatuuka ku miikaati nga nabi weyava nazo ensolo ze e madiina najja nazo amakulu nakutula nazo miikaati oba okuba nti ogijjaawo mu miikaati ozijja gulu haleifa awo oba yalamulamu oba luddawa almuhimu olina kubeera nga togifunye okuva mu miikaati okudda eno munda ogifunidde mu miikaati okudda emabega miikaati twajogerako basatu tugamba miikaati tuba bakyamu nitukomawo ku miikaati twajogerako twajogerako oyo agoberera andaga tijja sibitegeera ninaye munnange musoko togigoberera konaabitegeera otya okwatayo gomwana owulire omaga sibitegedde gwedda kugwemabega ojja kutegeera guno oguddako bwe kiri kaakati bw'otambula n'ensolo yo eyo nojja nayo mpaka emakka oba ogenda kukola hijja nga olina nusuku bbiri nusuku kyekiseeka tukireteta kyosaana ng'olina emikolo ebiri mu kikolwa kimu olina emikolo ebiri mu kikolwa kimu naye ng'emikolo egyo ebiri gyetikkiddwa niya eniya yeetisse emikolo ebiri kasojja n'ensolo nam ng'oyagala hijja ne umura oba olina oba ekyo kika kya hijja kyoba oli mukukola kiyitibwa qirani nga qirani oba okaranye otambulidde wamu otambulizza wamu omukolo ogwa hijja n'omukolo ogwa umura gyonna ng'ogyetisse mu safaari emu era ogenda kukola ebikolwa nga bifaanagana kuba tugenda kukiraba mu maaso kyekika kya hijja ekyokusatu ekya ifrad tekirina njawulo mu nkola yaakyo ne qirani bifaanaganira ddala kyokka nga kiri kika na kino kika naye ng'enjawulo eri ku bintu ebi bibiri byokka ti ono yeetisse hijja ne umura oli yeetisse hijja yokka ate ng'ebikolwa bifaanaganira ddala naye ng'enjawulo eku bintu bibiri ekisookera ddala nti ono alina ensolo yazze nayo saaka lhadi ekyokubiri mu nniya ye ayinamu gundi biri yabadde aleeta ki ihram binusuk yagambye nti labbaika allahumma hajj wa umura labbaika allahumma hajj wa umura ate oli wa ifrad yagambye nti labbaika allahumma hajj kitegerekese kakati oyo wa qirani ajje makka nga yeetisse nusuku bbiri mulimu hijja mulimu ne umura kati agenda kukola hijja nga bwe tugenda okugikunnyonnyola naye nga buli kyakola kyetisse ebizito bibiri hijja naki ne umura kati oka tusobe tumuteeka wabbali agenda kweyoleka buli muteeko gwe tuleeta gwongera okwenjula omulala ogusoose ekika kya hijja ekyokubiri ye tamatto attamatto eyo yo erina obukwakkulizo busatu kwakkuliza akasooka kwe kubeera nga olina okugikola mu myezi egya hijja olina okugikola olina okukola umura mu myezi egya hijja n'ogimaliriza olina okukola umura mu myezi egya hijja n'ogimaliriza n'ogimalira ddala n'ofuluma mu mizizo mu myezi egya hijja buli kyetwogerako kirina amakulu kirina kyekifulumyamu nti omuntu asobola okujja mu ramadaani n'akola umura tamam neyo umra temufura kubera mutamatta kubanga Ramadhani si mwezi miezi gyaki ya hija iyo umra nga umurinda le koma ku umra teina kakwata na hija wadha nesi nga baji kule demu mwezi ogwasha wal mwezi miezi ya hija aljawabu naam alhajju ashurum maalumat shawal ni dhulqada ni dhulhijja naam e naam jemeze jachi jemezu jiri emeka jiri jiri esatu naam kakati ajana kura hik umura na ajimaliliza nga ajikoli demu miezi eja hijja yuchimu echo kubili alino kubili anga hijja agenda jukura mumwaka ogwo gwegumu ogwo genyini umwaka kwa kwa demo umara mwagenda kwa la hijja chifurumia mochi akoze umara mumyeze jaji eje mizizo ah na atasobola kwa la hijja mwaka ogwo na kwa la hijja mwaka ogwo kutia ogudako uyabira mutamatta tabira mutamatta alino kubili anga umara ajikora ajikoze mumyeze eje mizizo era abeta najifurumamu nakolera muhijja kitegerekeza ajikoze abeta nafurumamu nabiranga akoleramu hijja eye songe yokubiri tugambye soka alino kubera nga madha songe soka najijukira eno kubera miezi ya hijja eyo kubiri aino kubera nga ogwo mwaka bwenyini era mwakoledde mwakoledde ki mwakoledde hijja eyo kusatu aino kubera nga aina hadi ensolo abanjibwa ensolo bwabata sobodde kubera nga abane ensolo obusilamu bwamwa alternative nga bitugenda kukiraba kubera nga asiba 3 ayam fil hajj wa 7 idha raja insha Allah tabaraka wa ta'ala tugenda kukiraba musa yukat nubarakallahu fikum nafso bitegere sa buruganda naam eyo ye ye haji ya tamattu kakati ngira gisembeza bulungi nyo etegereke bulungi kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam yaragira basahaba nchomba kale he salatu wassalam yajene basahaba be ne batuka e makka ifrat so tutegereke ene soko ye nyonyole bulungi kubanga zino bili zifanakana zinubili zikulasia zifana gana buyajja nabo batu ke makka ye nabi sallallahu alaihi wasallam saka alhajj yainaki ensoro bana balala tebalina ensoro kyafala gira buli yenna talina hadi ayatahallal abirenga ata emizizo afuke halal waliyaj'aluhu umrah ibadde hijja ye ajifure umra
afuke halal
afuke halal azimizizo ipachi nyonyo de nyonyo mu odia ya wedde lutukidingana nyo kati afuke halal abiringa buli chonna ekiganibwa omuntu ali mizizo kati kirizwa kuye waddembe kwe kubaka wowo waddembe okwambala inkofira ku mutwe waddembe okwambala esati ikanzo ebyo nnanno tebikirizwa watu genda okubiraba natulaba ebintu ebitugaani mahadhurati za ihram naam kakati ono akirizibwa byonna okubikola kati nabi sallallahu alaihi wasallam bana abantu beyali nabo bano beyali nabo yabagamba bakole hijja, bagamba bakole bave mizizo babere nga kibafunye ye umra. Mukubera nga kibafunye ye umra kitegeeza nti byonna ebadde bagaanibwa kati bikkiriziddwa kubo, bifuuza halali kubo. Ye nabbi sallallahu alaihi wasallama waqiran tatahallala ngato wa umra wa tamattu bwatekeddwa okutahallala. Ye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abo basahaba baali batono nnyo yali nabo nga bujja okulya hadithi ya Jabir jajja wansi maaso bo baasigala ku ihramu yaabwe. Bano abalala bonna ne batahallala ne babeera free kugenda kuirabanga Ali ibn Abi Talib yajja n'asingana Fatima nga yambadde engoye esalimu zamusuubiramu n'anyiga. Fatima namugamba nabi yandagidde, Ali nagende wannabi yeeka kasadula kituufu, nabi namugamba naam wahakadha. Kitegeera kisobolonyi kati ye nabbi asigadde ku ihramu ye, kitegeeza nti omuntu yenna gwakola hijja eya qiran tava mizizo okutuusa yaum annahar ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwa dhulhijja. Kitegeesa bulungi n'alyoka atahallala n'ava mizizo eya qiran tava mizizo asigala mizizo okutuusa ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwa dhulhijja. Qiran bw'abeera ng'agikedde mathala mushawwal yaze mushawwal n'akola tawaf nakola sa'i baina safa wal marwa asigala ali mizizo ejo tatahallala nakatono okutuusa yawmu tarwiya lwejja ne bagenda emina ne bagenda mu arafa ne bagenda muzdalifa ne bakuba ebiwajibu nako ole kumi oluvannyuma lwa ekimu ku bino ebisatu nga bitugenda okubiraba imma taksir oba nahar oba tawaf bwayimaliza nalyoka abeera ng'afudde mizizo ng'owa ifuradi bwetugenda okumulaba naye bwatyo bwafaanana. Kitegerekisa bulungi enjawo nti wa ifrad yatandikirawo hijja butereevu, agitandika butereevu, agitandika butereevu yomutaruya era abantu bangi olwaliwo gye bakola kati nam agitandika butereevu yomutaruya. Eno kirani batono nnyo abakyagikola olwaleero nabbi gye yakola. Lwaki? Olw'ensonga si kyangu nti omuntu kati anetikka embuzi nti agigye Uganda agye nayo oba nti ennyonyi eyimirireko yalamulamu afune yaawo embuzi atambule nayo, la. Kitegereka kitegeeza ti esobola okwanguyira abali mu Saudi ate nabo si banje olw'ensonga nti okutambuza emisolo okuzijja eno okuzijja eri biriko amateeka biriko biki biriko biki nabo ekito banje abatasobola kugenda nga bakikola olwaleero. Nja kusingana abantu olwaleero nga basinga obungi bakola imma ifrad oba tamatto. Kitegeeza bulungi muntu okutikka ennyonyi n'ogitikkamu embuzi oba ente oba eŋŋamiya oba kintu kyonna ebyo si byangu ate nga tulabye mu shurut tulina okubeera nga hadi eyo akallu shei ovudde nayo ku ki ku miqaati. Olwala abantu bonna bayingira nanki nannyonyi olwaleero basukka miqaati nyonyi ebuka ki miqaati. Tayib kakati bano bo aba ifrad beeyunga batya ku hijja kubanga tulabye nti bakora umura mu myezi egy'emizizo fayatafarraguna minal umura tafarrugan tamma ne bagimaliriza yonna mu bujjuvu ne bagifulumamu beeyunga batya ku hijja. Yaumu tarwiya lunaku lwa munaana, lunaku lwa kumeka lwa munaana mwezi ogwaki ogwa dhulhijja kati olwe lunaku olugatta wa kirani ne lugatta wa tamatto ne lugatta wa ifrad bonna kati boolekera emikolo gya hijja bagenda gikolera wamu bonna bagenda kugikolera wamu emikolo gya hijja gibayunga ddi lunaku lwakumeka lwa munaana ng'olunaku lw'omunaana terunnatuuka waliwo abali mu hijja waliwo abali muki mu hijja oredi naye nga bali mu kugizimbira ku umura bazze ne bakola umura ne bagimaliriza bwe bamaliriza umura ne batahallala tahallulan taamma abo bayitibwa baani bamutamattiuna abatamatto bagimaliriza ne bamaliriza ddala naye balinda amakulu bimaana ya hijja bakyali mu hijja n'emizo gya hijja tebakyali mizo gya hijja kategerekeka bali mu kika kya hijja kitiba tamatto maana ya hijja bali mu mikolo gya hijja naye tebali mu mizizo ya ihram tabari mu ihram abeki kacha tamatta okubanga olwamaliza omura ne batahallala bali ndaddi lunaku olwomunaana olunaku lwomunaana bagenda kuyingira batya mu omura bagenda kuddayo mu hijja bagenda kuyingira batya mu hijja baddayo mu miqati dhul hulaifa ne yalamulamu ne jofa na ludda wa nedda wenyini nyini webali abo abatamatta wenyini nyini webali oboli mufunduk funduk cheche oboli mu hotel oboli ku street oboli ku ruzi oboli ku chiwenyi wonna woli wole tlenia ne bobira ngoli munda ya miekati bakulunga miekati uli eno mu makka uli wapi wonne miekati zili eri mabega wole tla enia noga labbaika allahumma hajjan labbaika allahumma hajjan waita gambi wa umra kubaka umra yakozeje yajimazi kitegerekesa kakati mu bintu ebyawula abantu bano wano byete wano we bigendo kuongera okweyolekera obulungi nti watamatto eno tawafu mwajebe nabi sallallahu alaihi wasallam jiyakose ne basahaba bonna ngatanna bate kullam miteko ngamazokola igundi sai baina safa almarwa bango ro amazokola sai baina safa almarwa yala gidda atalina nsoro atahandale aline nsoro asigale ko ihramu ye nin nabbi yali aline nsoro nasigala ko ihramu ye kati kitege bavu deri bonna ngabali ku chintu chimu nam katibe kasanyem Mungu bila bibitiba na beka samiem mukweka samamu kwa abale binga bonna bakoze tawaf na byo watu seki asoso kola ya kwandeki tawaf nitubale banga bakoze sa'i baina safa wal marwa izo mbili limpaji mumpaji zake za hijja kakati kukarin omuntu akoze hijja yinga ajikoze qarinan gan nabi sallallahu alaihi wasallam abuyari eyo tawafu yakolebwa ebera tawafu alqudum tawafu eyo kutuka uye tawafu eyo ebera sunna kitegerekese eyo nabi yakoze nga yakatuka ne mufuridi bwajja najikola kichike chokusata cha hijja hijja nyerere najikola iyo tawafu ebera tawafu ya sunna ate kumutamattia iyo tawafu rukunun mpaji kati nabi yakoze nabo tawafu eyo nenga bannaffe aba umura iyo tawafu yateeka kubo bwetabaawo tewali umura kubanga umura ekolebwa mpaji mbika satu al ihram wa tawafu wa sa'i baina safa wal marwa kitegerekese ekyo kimu thaniyan as-sa'i baina as-safa wal marwa twabalabenga bajikoze bonnani nabbi bajikoze bonnani nabbi kun nabbi alayhi salatu wassalam nam eyo sa'i yakoze emumalira naye waddembe okujiddamu okujikola amakulu qarinan bwabati yajikoze aina chance ndala ejikola mumaso na yate mutamatti kuye rukunun mpaji mutamatti kuye mpaji nina ikibuzo wano lwaki mpaji kumutamatti anayinza okumpa ansi nyangu lwaki mpaji kumutamatti kubanga aliko umura asoka umura kitegerekese ate umura ekole bwe bintu bimeka bisatu ihram kuyingira mizizo ikitu kina mtawana bonna bajingide tawaf ogwedo la kaaba bonna bajetorode tamam nachi ne nachi ne sai baina safa wal marwa umra tayim law kujja kone ebyo bisatu kitegeza nti mutamatte muteke birozo wano mutamatte chaya ukana kubanne bali wa kirani ne ifurad kwe kubera nti mutamatti alayhi tawafani wa alayhi sa'yani bitagerekese kubanga kati atage na kuingira agenda kuingira haji eyi umra jimaze kati agenda kuingira chi agenda kuingira haji bwaingira haji hijja tayin lillahu kujja kone mpaji zayo kitegeza atekeddo okuddamu nakola tawaf tamam waliko tawaf al-ifada kulinako ole 10 aina kola tawaf ala kulli hal mubuligeriyonna kitegerekese ate mungiriyemo aina okuddamu nakola sa'i baina safa wa madha wal marwa kubanga ezo mpaji mpaji zaachi za hijja atenga tamattu abaga se umra ne haji na yenga kadi tamatta kikike bayito okutamatta wano okutamatta kuyekubira nti no Allah muwadde chance okweyagalako avudde mu mizizo emizo giri gibamu obusibe tokola kino tokola kino tokola kino kati kari simutamatta lwaki yo chance tagirina bwabali no muntu wetaswa kwegatta naye bwabaye galukwe kwa perfume tasobola kitegerekese oyo qarin kitegerekese ali mizizo nuwa ifrad bwacho banga lyamalanga ayingidde tasobola kitegerekese naye munnaffe mutamatta nga bwotuli ekigambo tamatta ya taina chansi eyo kubeera nti nuwa maliza umra kat tamatta Allah jabagan faman tamatta bil umrati ila alhajj famastaysara min alhadi iyo hadi gaba tugenda kujira ama maso hadi ya shukrani ya kwebaza Allah so si hadi ya jibrani twaruwe chikendede ni chijuzi banga tugenda kulera kabya hadi mu maso bi idhin lillahi tabarak wa taala kakati hadi eno wachi weri hadi shukrani wachi weri kubanga tamatto elimuno etwali ya mukarinan oya akoze hijja wa huwa qarin nono mutamatte eno aya ibuna makuru wago faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi eri mutamatto ne ba ula baga amante no la yahtasir ala al mutamatti faqat wa inna ma yingiramu ne qarin ayingiramu ruachi kubanga allah ba wadde echengera shannusu kubiri ngabuli nusu kuyetaga safari nambe ntongole kyo mujabudde yugana nagende makokola umra kitegete bulungi ngaye mututte yokka omuntu avudde yugana nagenzo kola hijja ngaye mututte yokka kati Allah bwachikuwa na kukirizo kuchigatawamu famastai saramina alhadi iyo hadi yitiba hadi shukrani iyo solo omuntu ajisara ngaye basa Allah olwokubeera nga amusobosezza okubeera nti nno kad jamaa baina nusukaini fi safarin wahidin mufratalin era temukakatako wa ifrad temukakatako wabula asobola okugisala mu ngeri y'okusaddaaka nabo tugenda okulaba ne mufrid akkirizibwa bal n'omuntu atakoze hijja akkirizibwa okuweereza ensolo ye e makka egende bagisale e makka nga yaali eri talina mizizo ngeri bakikolanga basahabu mbaka Muhammad saw salam bali ngomba ka Muhammad saw salam nyine bwe yakikolanga kitegere kese era baji sindikanga ne basitakalla dabu nje nyo abana ko lizira bappa baba tandi ko zigoberera bali mayi bagi zigenze makka ku sali fuqara makka eh tujja bila ba insha Allah nga tosemo anwa za hadi kakati bannange tumulaje munnafe mutamatta nti yakati bwako tawafu biri ne sa'i biri qarin akati bwako tawafu emu ne saetya emu tawafu eno ebesose ya soso kola ebe tawafu alqudum ebe rachi ebe rasunna kitegere so bulungi munafi mufrid ye muteko gwo kumeka ogwo kusatu kati gwo mufrid ye tatumenya bwe tutandika emikolo ja ya omutarwiya eje emikolo ja mufrid okenda jira abakoterefu amakuru ye hijja mu butongole mufrid kubanga yebya umra kimukwata kati bwo tegera qarin yani ne mutamatti yani ikisigaddewo ye ifrad ikisigaddewo chichi ye ifrad ogena jitegeera kuchi ogena jitegeera nga butandika enge mikoro gwa jinnyonyo lwo bulungi wano yawo mutaru ya olina ko lwo munana eje bikolebwa mu furidi byakola kitegeera so bulungi njagala mu dakika kuno tuno sigaddeyo tomanya mu mwezo kubamu omuntu Allah nga yamu okunyonyo lwo bulungi okunsinga atwe ikhtisaran kikyalabye e farq eri wakati wa qiran ne tamattu shehu sana njawulo kiri wakati wa qiran ne tamattu kitiibwa Sheikh Abdulaziz Juma Shaddad bitaka Uganda rulonji me Sheikh Osama daladala bagata manyi Uganda tatu singa no tusinga ono bana afulume mbarala nenga Uganda baluma nyo kutusinga naam Sheikh naam mina alfawarik
yani njawlo katua akoze hijja ya qiran amakuru qiran hijja ni umrah ngabikolera wa mtambulira wa nom zizo mulago baita atamattu era nago hijja ni umrah nezo wakati wazo zina kabanga atabiri alqa qiran biko ataganya tibitangana
qiran bitambulira wam kitegeza ki bannangi
mutandika
mpaka byonnalo bigwa tahato umulam ate mutamatto ye yaula umulam ne dawali ne hija ne daluddawa
byonnanga bya mwaka
gotia gomo kyekijifula tamatto yeso rwachi jumuhuru yongera ko sharti ndani ega taina kufuruma mu makka nechi kiliko khilaf baina ulama abafu wadembo kwanti amaliza umora na atambula na agende jidda na aba nalaba ku binganda ze na atambula na agenda wabweruwa ifocho nibe baje na yajuzu amla yajuzu kaulan li ahli alil yo jumuhuru ilaba ntidda ayino kubiranga akolatia ayino kubiranga asigara mu kitundu omo mwagenda kolira gundi ejo ne ichi kiliko khilafu mutamatta nga bwalinda olunaku lyo lwokumeka yao mutaru ya olunaku lwokumeka olwomunaana abeerenga atandika ekirala mufawarikh bekubeera nti nno mutamatta alina saa ibiri alina mu buli ngeri yonna alina okukola okutambula kati wa Safa ne Marwa emirundi emeka saa eya umura ne saa eyaki ya hijja kubanga abikoze abyawudde ate ye qarin kubanga abigasse wamu saa emu mumalidde ne tawafu emu mukoze eki emumalidde kitegeesa obulungi abooluganda aha kale barakallahu fikum wa nunbaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam natuzee ku hadithi buyamala umura kyavaga abasahaba law anni istaqbaltu min amri masadbartu lam asuki alhadi mbakubeeranga owekiwa allahu subhanahu wa ta'ala yandaze kyendayi kati saali zina nsolo wajaaltuha umura nalibadde nkoma wano nga mmwe nembeeranga kino kikulu kitukozeeko umura wabulolo okuba naleese ensolo kakati nze ate Allah nsibye nina kusigala ku mizizo faman kana minkum laisa maahu hadiyun kati hadithi tani sokweta gurura faman kana minkum laisa maahu hadiyun mumwe mwenna atazina nsolo faliyuhil kati adhim mizizo waliyajalha umra ajifule umra hadithi kati zikiri kisoburu unji bwamaru umra ajimaliriza ya wadembo kora kyo nacha ya gadokora tachaina afusenga abantu bonna ababuliwa denga ali mu makka naam ali ndi bulinzi omutaruya ale kise agami labbaik allahumma hajj agende yegatte kubasigadde bonna gundi ebelenga egenda mu maso yomba kama muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kusigalanga ali mizizo takirizo kusembelela muntu ku bantu be naam ntegeza okusembela kutegereke kake ntegeza wana siku nusembela ni okwegatta takiza kwataka perfume takiza kuteka kintu kuchi kumupe mahdhurati za ihram zona takiza zikola atya kuzikola kitegedde bulungi kubanga qarin jazakumullahu khairan waffaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.